Aye. Years of Gilly, I guess. Yeah. Congratulations to me again. I am a father, I'll teach when the bliss seal. When the peel, when the peel, when the veal, when the veal, when the veal. And it deserves by no dana of the canjena. You like I am, you like I am. It's as I am, it's as I am. Plumpy, manly, kindly. Nana got dead. You have eyes just like your father, lips just like your mother. Yesu, Yesu. When there's Anuel, I'm no mom table. Zonkolele mdana wamdigo nile. Namshi umama wako wendi chongile. Ente puto nga mesho. Ndi tuli skezo. Ndingi na mali wabizi ne extra nomsindo njani. But ba ukulile ukwazi wela istrato. Ba ukulile ukwazi tolelu dadako. Ba ukulile udingu tadul kanyise. Uze. Yaphela into imnandi, ndanam. Yaphela ndingena mali. Sasise TV ni ko top billing. Ndikubi Benz sise Gauteng. Ndiye hit emzantsi no question. Babepo ex baka mamakho nowhere. Ndabuyele bhaye, ndabuyele bhaye. Qapheli mali savuki izidala zakhe emangcwabeni ore kwavantyi andazi kaloku wayesithi izidala kuye zifile ubagqithile, ubagqithile. Yena lo pasti uyingcwabile ngoku zonxolele mntana wamndikonile. Ndamshiya umama wakho wendijongile. Ente phuhlu ngamehlo ndigcwele isigezo. Ndingenamali wabizi ne-extra nomsindo njani. But xa ukhulile ukwazi ukwela isitrato. Xa ukhulile ukwazi uxolela utatakho. Xa ukhulile udinga uthando kanyise.